Balule virire. Balule.
Galayambale.net.
Imwe bamene mwenza kuseka. Kaya ngati mumamvela bwanji. Miponto za mene mwenzo ponta. Apa kaya ngati mumvela kwa bwanji. Hey, let's stop mumafola. Pochita mulomo wanu. Hey, let's stop mumafola. Ndaba mulungu sagona kwanu. Hey, let's stop mamifole sani. Mukatembele la vanzanu. Hey, let's stop mumafola. Yeah, ndaba ine. Mulungu sangala kwanu, ona kweni nkala mbale. Ndaba ine ya mediti. Esa wafi papusho, ine ndine gizambo tabe.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.